That's love. That's love for real. Souls and getting done. Sikhule unodlame kufa wonke umuntu ngisho abantu besimame izinto bezinzime ikhasi lami swela uthando kosi sixolele ikhasi lami qopha umlando iy'ngane zodlame sakhula siwuhlupho bashona abanye kwashabalala amaphupho khasi lami ubuhlungu dala sasikuzwa ngesikhathi sibancane emgwaqweni besikhuzwa siwa siyendlini ngoba sekuqala ukuthulwa kulimale abantu kufe ngisho obusulwa akukho esingakwazi sibone ningi hlukumezekile umusindo asidingi uJesu sindisile ngoba sisaphila namanje ngisazila ngale ngoma ngiyalila ikhasi lami ngiyalithanda ngisoze ngalishiya uzothola ekhoneni ngihleli nabaphuza ubhiya ekhasi lami ayikho into engakaze ngayibona ekhasi lami noma kushubile uzokuthola khona ekhasi lami abathakathi basidlela umona kodwa siyindawo uzosithola kulelo khona
Daily cuts, lama cuts. Home is where the heart is. This is the home of the killers. This is where I grew up. Kwangumele ngishuze between his bum no okap. Noma ngibabulala nge-rap. Ngoba seyifela ngokuphila sibona ngenzila. I-bread twine shiya basala beshizila. Ukuyijabulisa ucansi nobhiya ne-AIDS yakhila. Where I come from. Ukuphazima kwaye sesiqumba isibham. Etradini intwana idlala ingqamu. Ithalente elikhona siyalibona. Ehams empumalanga. Lize liyoshona. Ma-out ablome kula makhona. Uthini lona? All of abanamsebenzi nawe. I-unemployment i-high nabo ba-high. Bagcine sebecabanga ukona. But through the hashtag. Uzosithola sidedele igazi like a black donor. Hammerstead le ndawo siyayithanda. Uzosithola sibhlome emnyango. Ngisho ukubanda sisonke. Amaphandla abadla indada. Abadla insango. Abadla indwangu. Ishwangu. Sisonke siyabuya. Noma usuwahamba la. Kufuna usucabanga ukubuya. E-Hammerstead. Sure.
Ayikho into engakaze ngayibona ekhasi lami noma kushubile uzomthola khona ekhasi lami abathakathi basidlela umona kodwa siyindawo uzosithola kulelo khona ama-olade ayakhikiza ama-time azimbiza ekhasi lami sisonke igenge yashibiza sifuna injabulo sibhema zonke insuku sihlala sindawonye from ekuseni thina ebusuku sikhonza yikho konke uma sesiyidakamizwa uma ngikhuluma ikhasi lami liyangizwa ngoba siphume amastedi lokisho impumalanga uthando langempela lazela emgwaqweni angizange ngalibona elungaka esontweni sokiye ndawo ngibambelela ekhoneni noma bangagxela bangibize ngosikhotheni angisoze ngahamba ikhasi lami liyadinga ekhasi lami ayikho into engakaze ngayibona ekhasi lami noma kushubile uzokuthola khona ekhasi lami abathakathi basidlela umona kodwa siyindawo uzosithola kulelo khona ekhasi lami ayikho into engakaze ngayibona ekhasi lami noma kushubile uzokuthola khona ekhasi lami abathakathi basidlela umona kodwa siyindawo uzosithola kulelo khona